Like a boss.
Alafu tunachapa dimba, dimba na kapeng choka diva.
Yo, I love to DJ na asapa. Sikia, area yangu kuna peng, nika hard to get. Yo shinda gama indo, maybe atoke weekend. Nasikia napenda fimbo, mumu ita DNN. Kwa rada ya kumdhido, lazima nika peng. Usini mekuma, ai, cheki, nita kutap. Nimekumak na lazima na kutap. Cheki, nimekumak. Ai, nitakutap. Ai, cheki, nimekumak. Nimekumak na lazima na kutap. Baby doll, susikie nko na form. Neza kuspoil, neza kutolea form. Si ati na braga, di we una nino. Baby doll, sema name ni kumwagie mado. Ai, upatika na kwa form za wanaija. Usiku Gemini, kanazoza na wababa. Yotokea gatu joka nko na rada. Goshodo meni bamba, hindo malinataka. Usiki nimeka zoom zoom, nimeka ngam. Nishara dama root, zote zenye yo pass. Nishaji wa goshodo, napenda gatu kubash. Sojo ni kim round na muround na magash. Usini mekumak, ai, cheki, nitakutap. Nimekumak, nimekumak, na lazima na kutap. Cheki, usini mekumak, ai, nitakutap. Ai, cheki, nimekumak, nimekumak, na lazima na kutap. Hakuna kitu na chizisha kama denda. Ama niteke gosho do mwenye mebeba. Manzi yako meninu kiju ya mrenga. Kwangu kasha sarenda na jovi tu anapenda. Sikiza doba vile napumua. On the beat ni mavo bana si unajua. Kufinish kumalu na leta mizuka. Better than bad, better than bad. Cheki, ati, ati. Songa, songa kama uko ndane. Nikona mali nani amebeba kinare. Ukinidai unacheza na madolare. Ninare juu ya nare. So baby girl nimekumak. Ai, cheki, nitakutap. Nimekumak. Nimekumak na lazima na kutap. Cheki, uki nimekumak. Ai, nitakutap. Ai, cheki, nimekumak. Nimekumak na lazima na kutap.
Soy yo.